Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe jamwali modo hede ngone bete altinere jeddi lewru novembre hitande 2022 yamde jena yotike konya karile lamu kay Ousmane Niali Boulla kabaruji de Mamadou Ouattara to boggi jande to golleji botonoga e jedda bo denta leedi adna do kabaru wayli tagol wattu be nodir kap COP 27 bi kenyan liko hani hunjenedo hore le o COP ana mawni le sa hengede wi muni be golleji mudube Niger Mali e Burkina yaw ubala ana wondi e tampininde himbe jema onno ko gondo le region Nord kanan ko be doktor en koliti wiide himbe chapantato en jeego ngon keddi le himbe ugna sappo en joyon e teme didon be o tampini sanne le itandi kanele onno tumbutu le saha leydi me en dira fidena ko o tampini jomben otilaji ka fay e tawede ditti dallaji yogabe ana jukkini golle yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heda ti jotta mani nyande fu leydi buri tabonnede hitande du fu adnaaru ndu buri wulde majjugol kulle ladde ana wembini leysa hengel e ley adnaaru ndu leni wonno ko kawrital noga e jeddo bal denta leydi adna pawingal do kabar wailtagol wattu noddirtengal COP 27 fuddiri alankenyan jiagon lewru novembre ndu leydi egypte ngal kawrital balde sappo e tati hawrintini kanan ko be bale societe civile e dunke ande yalla tidalla be dukol wulare ana hebene jogala ko hani daranede le o COP ana mawni le sa hengel e wi humuni be dun be Niger Burkina e Mali fa be dur eden fam anni ko Mohamed Baba kunta hebene do faccitango Ali Cisse sidda sidibe
Leydi Mali ndi du ana jogi keƴaabe li ngal do kawrtal ngal be noddiri COP 27 le leydi Misra ko yottoto yimbe le chapan joyon mo ministre kumani do channel kanye yirwero boyo RDS mu em woni e ngal do kawrtal nayor bangal titalaji ko wodani leydi amendi kanan ko be lamu hakkundeje o kanyu enka no hebirta jawdi ndibe mbaabi faborade malin ko be ardini le hem Drissa Doumbia kany woni point focal goleji pawide waytagol wakati le leydi
Mene hani teutirde gubet emen golidite e mudunde fatare konete international tinno faabo amen bangali jodi bangali kaki kulleri fatare kulleji beme ande fa faabo lede de jogaki bawde sanne honi mal e nanal mudun
do asi niveau balde seeda faade golle o fuddude sukabe jokolbe ngado be imma daraji kanyu en ka landini bato mu em do wayta gol wakati o ni ngallure nyame leede Niger joda hala mabbe o ko heewi do mudun fuudo wayta gol wakati o fawinodo mudum Sani Ayuba kany woni horejo fedde mo noddirta jeune volontaire pour l'environnement wonko haltantamin do hen
on andi leede Niger ni tampi sanne sabe togo hikkajo tiagal mudum yorngodo ana satti don do sabe hannen so medde wullito e jamaran futtino bata hakileji holitaadi le ngal kortal ku fawido welta ko watti yalla jama ana data sarda di kuteji di hisimi
habo fewde wayta gol wakati o ka ye hunde kan ardinede wajibi kina golleji pawide do waytagol wakati o tawe hakkunde anniaji fungaroji fa bame le joda hala pawido do odo cop do woni ko yidi kanko suka debbo jiado leedi Burkina Risnata Wedrago o holiti dum wattuno be gonno e formation mo anniya mudum woni hompintinde sukabe jokolbe e do dati kandi jokkede fa arena hawalu wagadugutu
mo message al endroit
mimine wullito e heegabe lamu tabe gabe kan fedde sukabe jokolben le ngal kortal COP 27 betina be hewtina halaji amen lamu tiagal mudun yalla pelle jogi e sembe le aduni on ana faabo amen bangal o weta ko watti
ida protéger le continent
andinde tan wiide odo COP 27 ana wadale wattu noko heewi e dunki e andande kabaruji bilide e waytagol wakati o fu wondi wadde imma daraji yalla kawral tinangal Paris e do waytagol wakati o ana heba gollirede ngal do kawral anniya mudun woni wadde habo fewde e ko leydi ndi wondi bonnede produit chimique ngaydi rende leydi ndi kay yimbel gombe le mudum ga leyde jawdini wondi ittude fal nyaloma hande o ka ana fandi do woni ko nimsi dunke andanbe kabaruji bilide hawalu o do yo magazine nantinobe kabaruji gombe le fondation Hirondelle le lefol sahengel studio yafa studio kalangu kay studio tamani
sakira bi kabaruji fu andodo mbahi bude do bembe andede do hel amen Facebook kanya konta Twitter yimbe ujinaji debe sappo e temere njeno e njeddon woni be nyaw buballa nangi ko buri ujinaji sappo e njeno e temere idon be autori sanne chapantato e njago woni be accay le suudu doktoro jema le hitande 2022 medecin chef doktoro rengindindi hokki di adaduji e makko le himbe temere don fu chapande nayo e didon warbe le suudu doktoro ndu yo sabe o nyaw waddi dum ben o mandarte e kanan ko be leedi meden di ngada habugol e nyaw buballa ko kuncanto hore arande fa bedure ne fam gedden na sita silbe ali sise
doktorore jema ana jabbo nawabe yude nara nyoro kita fatare baflabe be nawabe ko hewmu en yu sukabe bama dungu goto yaade dubi joy lewi musa koni kany horaje doktorobe jema
sesira fu o won nokku jida do yimbele fu be nyawmu dum ubal nawi sanne njiabe le cuudi doktoroji gondi le dedde solo dido cuudi doktoroji yimbele be nyaw ubal woni e mu em andama law sawrugol mudum ana way wadede no yawi tawa dum tiida edu
ko heewi e dotobe ben nawabe holliti metti en bangal nyaw uban kany e lafi chafaje lobbe
dum senni banayamna
suko an o nyaw ubal nawdo woni mudum mi wari do kihide altinere suko an o yijan yaltata hinere mudum doktoro embe bi yijan mako woni ko fandi mi nyaw fandugol yijan woni an faado gommi jondo kam heba yijan tafu suko an o du mudum hitani kan lebbi jeego nyaw ubal nawdo woni mako yijan ana yaltira hinere mako
ani jolibe banuna
lebi o horeje doktoro ren nyaw uban ana matale leedni fu e mangal mudum odo wullito e jamaare ne tinno lelo le sangeji yalla ana deta sarde kolleji ko hewtinta jama on o nyaw nanan mudun tiagal mudun du wonko imirana kilu mayga hebini siyu tamani yude jema
en jaran tumbuto do rafinde nago o waddini jombe utilaji tidallaji utilaji kewdi udi damude sabe neddo fu warata le majji yogaji njoppi gollabe en yogabe fa buita almusaddaji mum en ka non jombe en utilaji yogaji ana njukkini gollude fay e tawede di tidallaji anni ko nelal amen yade tumbuto Umar Waygalo hebini en
arande yo yimbele ujinaji uranno li adnar nu fu so ngara le ngalure tumbutunde wobbe jippo otlaji wobbe du dañe do jari nyalawmo hande o cuud otlaji di wala fu kiliambe be kebato ko hanti dum latik sababu du so gollowe hewbe njoppa Sarmoy Mohammed yo goto gollo li otel kolom do tumbutu do
hune fume wala kasin kile en warta fe goto jippata ko nukku ame on fe touristi en warobe arande kay en duu warta kasin yimbe onje fe goto jippata ko otel ame on facture de heewi be de meeli jati uddude nukku ame on sabe di torra
minage de coupe
we tawi do foti laji goddi di kan goddi hebude yimbe sabde yimbe le gouvernement kanya fa yotto ONG nan jotto le de do nokkule El Mukhtar Babi yo goto gollo li otel ngel no detto o verti desert tumbutu
avec l'arrivée
gidine onze ngaji fu di warde kay en lamo men ga nuk amé on ana samti setan sabi men heba kilian samuji men mate torra fu le golle amen tafon men de do gollal amen hunchina hore
chaque fois d'amélioration
le titre alay imata le lidi med indi hitane 2012 hobbe be jottata ko feli ngalure do waliyabe teme tato e chapan tato e taton leli dum latik sababu do so otlaji kewdi kebata yimbele do ko Umar Waygalo hebina studio tamani tumbutu
Kontu penejo minister humunide kebal ana wada noddango himbe mballira jawdi gollede kumunide demal e izinaji win minister nde holi tiwide o kabaru yo penenon hono wodi alisise
kado hala kaido kont facebook uta do e inde sudu ministre kumanido kebe le leedi amendi wadi do mudum le bindol gol ana wawno jangere do him wiide bank mondial bedade fond international de développement agricole kanyu en waran hokkude jawdi ngaroni fafabo yimbel ngadobe demal be tiddalaji pawidi edo kebe yottini torda bindol gol ana narda yimbel fu jimbe fabede nelta talki mu em edo site web mabbe o site web wobbe njoppi o ana narda homofu njido faabede jabo landi yogaji hono inde mudum nokkuto jodi numero telephone mudum adadu jawdi ko hasindini fayotto kabaruji goddi ngodandi joom haya dente du wana ngonga sudu ministre kumani do kebal le leedi amendi kanyuka holiti wiide dido halaji fu yo halaji peneji holiti wiide du hello facebook mako o ana anda yimbe fu homofu du ana waawi yaade do hin le wi communique urdo le sudu ministre kumando kebele lindi dido halaji ka yo halaji yimbelle nambotobe jogaki aniyaji lobbi o beedi hendu wiide hala fu nantinaado ko wana halaji urudi to yimbelle kambe yottinde halaji sudu ministre kumani do kebe le lindi hana gondinede andinde tan wiide hono si dido halaji kanyuka na hewi sanne do beme andeto le dido wakatiji
le kabaruji ngadi le yontere jabbenende ana hen uddugol Joliba TV e majerende ho konse islamika wadi sita sidibe wartana en do di kabaruji yokaji
nyaali buli en fudna kabaruji meda hande beteedi ko fawi do majere ne ho konse islamika wadi nokko nodirte do boulevard de l'indépendance aljumar jabbine o dabiri majere fiyama cogande yimbe yogabe yedi video ngaji du bem andede yenni aslam en ka e dina aslamaku fedde ho konse islamik holitine teutra lamon tinno fiya dabiriji tongude be yimbe fu cegal mudu nyaali buli le kibaruji meda yonterne goto mudu ana fawi do uddegol suudi television Joliba to fedde hakkine ko yata lebbi didi o sere bamama alkamsar jabbine tati lewru novembre fedde hakkine holliti be fi o dabiri cegana halaji luttidi seriya ne fedde wadale ni soudi television le 23 le septembre jabbino gaddo tawede fu nokku noddirede maison de la presse dum soudi humnino gollal journalistien holliti ni ana tewtira fedde hakkine hunca e jukkugoji cagal mudu nyaali boli ministere humnino kabaru deejere kaindul holliti wi sere keso pamama ko fawi do mujinego carte d'identité leedni be holliti no talkuru ana mujine le lamode leedni fu bu teme tati e bu debbe
sakirabe do kadude kabaruji ka andani fodo mbahe do www.studiotamani.org nad fakiti no do mbahe no numero via mo 37321 ka kede heda do e sada yewtrine wana jukini ndo assalam ndungu hika o gasi le gelle yogaji le sahengil ka tidallaji wontay kitade le gelle yogaji le golle fol le mali e niger remobe kolti wide poli kanye e bobarti gadi bonandaji do ko hettete le o wattu goto remobe wombe le leydi burkina ana gondi e wetade holti wide tuboji gadi fa gadi bonandaji fa be dore den faamu andi de yewterande kabaru foundation irondel ko iwri hakkunde studio tamani studio kalangu e studio tamani fatia tara wadi ni endun do facitango ali sise e sita sidibe
leleji Burkina Faso demob tombe kanyu enka ana wundi wulitade kubri le wuddu region o be koliti wide tobo jabbiti ngongo bonni gese mabbe mamari kanye nyebbe anni ko be cedi do hen
malheureusement
sona halere gonga sabe kam bambar amen awane arandren fuboni do natin amen mursare mawne sabe kam wakti goddo jokkini non do sabe so ges amen ko heewi bonni nyamer ne hebi kan waawa pettade nyamugo lebbi didi fe watti joni kam a heddi tobde do watti fu nyebbe den footing finde so kamutube mun tan bonnam pinni kany wawa limde kasin
c'est pas facile
le lady niger lami be gombe le commune rurale dengazi banda kany en goni martin be jamande kumpa do hipangol waybe gese taykabe le gelle fahi non dum wordi le lamu walan le kerol mali souley soumana maire commune rurale dengazi
la campagne agricole cette année
nous hikajo yetta allah sun allah jabi heban gure ko wunda amen gado tawere fu mutiri amendi mabbe san sabe du bonala satte mudun san le nukuje godde podi du boni geseje ton tegal mudun gidde nanan mudun du hadi nyebbe amende ummade e finde gese am nyebbe ko heewi fu bonto gilli hikka dum wawa fennarede soni wala ne sabe di torraji mede wa halana jaaji temdere yimbe fu cabani jetti fu heban ko nyamtano le nukku am hikka no torraji ko heewi matama li dema am hikka nukku jamena do mede du hebde nungu lobbo ma wuri
tant qu'il en soit ainsi les années prochaines sinon plus
gotel mudun won ko tay le nukule yogaji le lede amendi tondu ko heewi e demobe fu wadi kettal mu en no yawiri non dum wordi bankasto le wuddu leedi ni abdoulay togo demo
me futti kettal gabbe geddi aran ga gelle heewde lamor amen kay e nyamri mu en boni
fa hande leede amendi kita le balere leedi ni jumana tunkara joko horejo sudu kumanido demal le nukku o kanyunka haltani jamande ila jong wiide ko be tewtata bangal demal le lamu kita o ka hebata
presque tinali
menega masiba mobde heti amen sabe poddi boni gesal amen fu me jodinaka jati hebde fe hita o hikka lam kita do
haya tawede dum fu le lamu mutti le wudu leindi fahan yimbe le kumani be demal kanyuka holisi wide demal mu en hitane hikkangal ka gasi kedo den ko be bi
malgré les inondations
tagal tobo kam o kan la fi dejjana fu le lamu mutti doge me yetta alla sabe num amen wodi sedan me lemi hikka ko yata hectare o nyaaji je e temet tati nu ana wa hewtina amen en ñamiri ko yaata ton million goto e ujunaji noge en ne suko lema fu wodi yogabe heban ko yaata ton ngaji temede joyi
plus de 500,000 tonnes
andinde tan wiide demo be gombele deedo leede tati kanyo enka ana jikkini hebude le demal mu en hitane hikkangal tawede tiddalaji pawidi e ngabugol choggu kulle de yimbe hasindini de lamu Niger Burkina Faso honon leede amendi do yo magazine mo nantinobe kabaruji gombele fondation Hirondel le lefol sahengel studio Yafa studio Kalangu beda de studio Tamani yottini on